Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Benga Jumata, Galgala Kesa, Salama Polakajal Kabenga Sasadit, Meter Bandi Kurasagal, Tigdamilam of Tigdamishan Red, Washington DC Rakadabas Sagantafan Oromo, Amajalka. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaatiin hordoftan dhaggeeffattoonni keenya tamooltan eebila torba bara 2017 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya waraanni Yuunaayitid Isteets irraa aleellaa misaayilaa Siriyaa keessatti geggeessu Raashiyaan yeroo mormitu biyyoonni Afrikaa immoo deeggaranii jiru matoota du'arra qabnu keessaa tokko.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. Immi Dr. Mararaa Guddinaa har'a mana murtiitti dhiyaate oduudhaa booda gabaasa qabna. Oromiyaa keessa namoota miliyoona 2 oltu gargaarsa namoomaa eeggata. Kanarratti qophii addaa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Waraanni Yuunaayitid Isteets har'a barii jala leellaa misaayilaa maadhee waraanaa mootummaa Siriyaa tokko irratti geggeessee jira. Maadhee waraanaa kana leellaa meeshaalee misaayilaa Yuunaayitid Isteets irratti geggeessame kun ka'aa kibxata darbee waraanni mootummaa Bashaar al-Assaad meeshaalee keemikaalaa irraa dhukaase namoota siivilii gara 100 fixe ta'uu ka dubbate. Waraanni Yuunaayitid Isteets dhukaasni humnoonni isaa irra geggeessan haleellaa Siriyaa kana haaloo ba'uuf akka ta'etti dubbatee jira. Gabaasaa Isabelaa Kokkooli tujubetu dhiyeessa.
Misaayilli kiruuzii Yuunaayitid Isteets kan Tomahawk jedhamuuf galaana Meeditiraaniyaan irraa furguggifame mootummaan Bashaar al-Assaad magaalaa Siriyaa ribxee loltoonni to'atan kan kutaa Idlib keessa meeshaa keemikaalaan haleeluusaa ijaa ba'uuf jecha maadhee waraanaa mootummaa Ihaad Sheeraatiin haleelee jira. Haleellaa sanaan booda pirezidaant Doonaald Tiraamp bakka bashannana isaanii Filooridaa jirurra gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru.
Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield.
Arra galgala Siriyaa bakka leellaan keemikaalaa sun irraa raawwatame irratti aleellaa waraanaa akka geggeessamu ajajeen jira. Kunis dantaa nageenyaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsiif jecha meeshaan keemikaalaa lubbuu galaafatu akka hin babal'anne ittisuufi.
Tiraamp haleellaa meeshaa waraanaa torban kana raawwatame gocha gara jabinaati. Assaad lubbuu dhiirotaaf dubartoota akkasumas ijoollee gargaarsan qabaanne galaafate jedhan. Waggoota dheeraaf amala Assaad jijjiiruuf yaaliin godhame milkoofne jedhaniiru. Fixiinsa Siriyaa keessaa dhaabsisuuf hawaasi addunyaa Yuunaayitid Isteets waliin akka hiriirullee pirezidaant Tiraamp gaafataniiru.
I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter.
Biyyoonni qarooman ajjeechaaf dhiiga dhangalaasuu Siriyaa keessaa akkasumas shororkeessummaa bifa kamiinuu dhaabsisuudhaaf nu cinaa akka dhaabatan gaafanna.
Televiziyoonni mootummaa Siriyaa haleellaa Yuunaayitid Isteets kanaan weerartummaadhattiin jedhe. Haleellaan sun kan dhagahame Tiraamp innaasaan pirezidaantii Chaayinaa Xii Jinping bakka bashannanaa Maar Laagootti simatanitti ture. Pirezidaantichi ennaa kaadhimamaa turan Yuunaayitid Isteets wal waraansa Siriyaa keessaa seenuu mormuudhaan akeekkachiisa kennaa turan.
Biyyoonni waahiloota Yuunaayitid Isteets kan Awurooppaa haleellaa keemikaalaa waraanni Yuunaayitid Isteets randeebi'aa aleellaa misaayilaa waraanni Yuunaayitid Isteets maadhee waraanaa Siriyaa irratti geggeesse of eeggannoodhaan simatanii jiran. Ministeerri ittisaa Biriteen Maayikil Feelan arra ibsa kennaniin aleellaa gaazii keemikaalaa mootummaan Siriyaa geggeesseen daa'imman dabalee uummata nagaa gara 100 fixe kan ilaalchisee tarkaanfii mootummaan Tiraamp fudhate sirriidha jennee amanna. Tarkaanfii kana guutummaatti ni deeggarraa jedhanii jiru. Jarmaniinis jechuma wal fakkaataadhaan deeggarsa ishee beeksistee jirti. Aleellaa meeshaa keemikaalaan geggeessame dhaabsisuuf jecha karaan biraan yaalamu mormi namni qabu hin jiru jettee jirti. Dubbi himaan ministirii dhimma alaa Jarmanii kanuma ilaalchisuudhaan deeggarsa biyyi isaanii qabdu beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Faransaayis tarkaanfii Yuunaayitid Isteets fudhatte sirriidha jedhanii jiru. Gama biraatiin Yuunaayitid Isteets arra meeshaa misaayilaan maadhee waraanaa Siriyaa haleeluu ishee Raashiyaan jabeessitee balaaleffattee jirti. ብይምር ገባ ብዩማ ቀብቶ ኮረቲ ሃሌላ ወይረርቱማ ጌጌ ሰመፊ ሴራ ሰደርካ ዱኛ ከጻፍሰ ጀቹዳን ከበላለፈተ ዱቢማን ፕሬዝዳንት ራሽያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ሃሌላን ሚሳኤላ ክሩዚን ዩናይትድ ስቴትስ ሲሪያ ረት ጌጌ ሲተኩን ጋርቱሌ ፊንጣለይ ቢየፍቲከ ሰሶቹዋን ከነነ አቀ ኢስላሚክ ስቴት አልቃይዳፍ አልኑስራዳፍ ደገር ሰጉዳዳ ጀቹዳን ዱበተኒ ጅሩ ማጤ ወራና አራ ሁምኖተ ዩናይትድ ስቴትስን ሃሌ ለመስን በካ ጀቶን ቦምቢ ደርበተን ራካኒ ሾርኬ ሶተ ቢየቲኬሳ ሃሌ ሎን ተውዱ በተኒ ጅሩ ሞቱ ማራሻፍ ከንሲሪያ ዩናይትድ ስቴትስ ገሩ በካ ኬሚካልሱን ራዱ ካሰሚ ሁመተ ዱ ፍጤ ጀቴ ጅርቲ ሶማሊያ ከሰት ጫምኒ ሃማን ሙደተ ገረ ኡመተ ወለካ ሚሊዮና መናፍቄ ሳራ ቡቅሱን በከመጅራ ገባሳንያ ወድካ ጃለነቱሬዝ
ኩታ ፑንትላንድ ካን ሶማሊያ ከሰት ሞራ ነሞተ ቀዮ ፊራ ጎዳናን ከሰቡ ፈታን ደቀቡፍ ማቲን ሃዎ አህመድ ማሐሙድ ጉያ ሸኒፍ ኢማላን
We left half of our possessions behind. We didn't have a car to transport us, so we made
Kabenya Kenya walakka saachitti ifne rufne konkolata nu fidun qamnu kanaf galan gargaramne jette chama mudate kanan kan kay lammi won Somalia miliona lama bela rakkata jiru kajedu tokumma motumota kannen kesa kuma dibba afurif kumni soddoma chaalan manafqe ofira gaddisani godanani jiru jeda Belli soda ume ero jiru kanatti ummanni mora ke satti daatan magalale ke sabar bada jira.
It is the situation that has forced us, and we came here for water.
Halli jiru nudirk isi isnaan bishan barba chaddo kanat ufne. Belaf ebun duu sodaanne iddo kanat ufne jetti. Garu hayo nakka jiranit wal waransi iftas gabit abinsi woggoti kurna hedduf Somalia ke sature chaasa jiran digera. Kanaf ummata bela e kana kesumme sunin rakkisada Abdi Said Osman bulcha magala qarloti namonni godanan kun bakka bufatan cina magala argamtu tawsheti rakko heddu jiraajedan namni iddo kana dufu hojin qabu magalattitti ba'a ta'ajiraajed magalan kun waan godantonni barbaadan mara yesu hindande sujechudan ያዶሳኒ ኢፍሰኒው
ከረጋጅስተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ከነን ሰቦታፍ ሰኝወን አደዳራ ወልትሩፈን ኢሪርቶን ኩማን ለካውመን አራፍሪካ ኪባከ ሰጣከ ፕሬዝዳንቲን ቢየቲ ጃቆብ ዙማ ታይታ ገለክሰን ጋፈታ ኦለን ሂሪራወን አረዋሬ ቦረገጌሰመን ረጅሬሲሳኒ ስነቀበሳፍ ነጋዳን ገጌሰሙሳኒ አንጎኒ ዱበተኒ ጅሩ ገማብራቲን ገሩ ወለካ ማጋላ ጆሃንስበርግ ከሰጥቲ ሂሪርቶታ ፕሬዝዳንት ቸደገረኒ ባንረቲ ፖሊሶን ረሳሰ ላስቲኪ ኡካሱሳኒ መደኖ ዱብየቲ ገባሰኒ ጅሩ ወለከሰ ማጋለቲ ከሰጥቲ ከነን ሂሪራን ደገርቶኒ ፓርቲ ሞርሚቱ ዲሞክራቲክ አላያንስ ጀደሙ ዙማምቡ ቀበጀቹዳን አዳታ ኦለን ፓርቲን ሳኒ አከፋላ ማስከሰጥቲ ሰገለን ይተመንታ ደብንሳ ፕሬዝዳንት ዙማረቲ ከነሙ ጋፈቴ ጅራ ማጋላ ኬፕ ታውን ከሰጥሞ አርክቢሾፕ ደዝሞን ቱቱ ሂሪርቶ ተፈረዙ ማረቲ ባኒረቲ ሃሶ ደገስሰኒ ጅሩ ፕሬዝዳንትች የሮዴራዳፍ ጎጫ መላመልቱ ማንከም ባላልፈተማ ጥሮዮተው ቶርበን ደብረከሰ ሚኒስተር ማለቃው መተብረት ያላፍ ማታን አሪውን ሳኒ ሚኒስተሮ ተካቢኔ ጅጅሩን ሳኒ ሞርሚት ጭምሴ ሂሪራራ ከነዋምሲሴ ኦዱና ማፍቀም ከነማ
ከረጌ ፈታድርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት እሚ ዶክተር መረራ ጉድና ሀር አመነሙርቲ ኦላና ልጀታጅሩት ገናም ዋሬቦ ደሞ ምርገው ቢንገዲ ፈሙረት ከፉለፈቴ ኦልየና አመነሙርቲ ወሊገላ ከፌደራል አድረት ጥያቴጅራ ከነረጥ አቡካቶ ሳኔ ከታን ኦቦንድሙ ኢብሳ ጃለነን ሃሶፍሲስቴት
ያፋ ዱላ ናናሻኒ ዶክተር ባራራ ዶክተር ብራኑ ናጋ ኦቦ ጃር መሐመዲ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦሊን ያካኒ መተመን አድማ ጎደኒ ሞቱማ ገረገልቹ አድማ ጎደኒ ሞቱማ ናኖ ሞቱማ ፌደራላዋ ዲጉፍ ዲገኔሩ ታኒ መሪያታኒ ሞቱማ ከነ ፈንቆልቹ ላፍ ዋንድራ ወተኒ ጀደ ገሩ ወልት ዮሊ ወሊኒ መተመን ጀደኒ ሞቱማ ወልት ወንቲ ዛንቲ ዲንጂሩ kayoon ille dhaabaan ille garagara kan jennu kaafne jechuun kana irratti dhiyaanne walitti makamuun qaban qunnamtiin qabanii kana waan ta'e jedhee fardi akka nu ba'u jenne beellama gaafa duraat irra kana nuu kennanii amma gaafa beellama hakkaan duraa kanatti isaan warri amma asitti hin argamin kun akka gaazexaadhaa waamamanii gaazexaa sani guyyaa har'aa akka qabdanii fiddanii jedhaniiti waa'ee kanaaf har'atti beellamame kan mana murtee olaanaa lidataadhaafi ganama sa'a sadii irratti lidatatti dhiyaanne gaazexaan bitooteessa 15 bara 2009 ba'ee gaazexaan mootummaa adda damanii jechuudha inni dhiyaate.
Maal jedha gaazexichi?
Galmeen kun Dr. Maraaraa Guddinaati himatamaa galmee Maraaraa Guddinaatiin saaqamee lammaffaan Dr. Biraanuu Naggaati sadaffaan Obbo Jawaar Mohaammadii arfaffaan Itoophiyaa Saatalaayit Televizyiiniidha shanaffaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiidha jedhanii dhiyaate tokkoffaa jarri arfan kun biyya keessa hin jiranii lammaffaan immoo jarri kun wanti isaan walitti fidu hin jiru kanaafuu himannaan Dr. Maraaraa kennaa kophatti nu bahuu qaba isaan kuuwwan immoo haala itti fermachuu danda'an isaantu beeka. Jennaan abbaa alangaafi maal jettan jennaan dursee na haa dhiyaatan isaanii gaazexaadhaan na haa waamanii barbaadan dhufanii falmachuu danda'u yoo barbaadan dhiisuu danda'u akkaataa seeraatiin gaa dursamanii waamamuu waan qabaniif sababa kanaaf isaan arfan kun erga gaazexaan waamamanii dhabaniin boodatti gaa akkaataa seeraatitti akkaataan ugaafanneen Dr. Maraaraa himannaan isaa kophaa laalama moo jara kana wajjiin laalama of duratti murteen irratti kennama jechuudha amma nuti garuu. Elba bultii 16 mormii sadarkaa duraa barreeffamaan ni dhiyeeffanna jechuudha gaba Dr. Maraaraa ilaalu. Kan biraa gaafuma san Dr. Maraaraa mirga ofii waan dhoowwatanii akka nuuf eeggamu gaafannee waliigala mana federaalaa Taqalaa Fardibeetii jedhamutti dhiyeeffannee inni sunillee immoo adda waaree boodatti akka laalamu ta'ee federaal Taqalaa Fardibeetitti deemne jechuudha waa'ee mirga ofii gaafachuudhaaf.
Maal jedhame?
Mirga waafii gaafachuu mirga qabna. Lammaffaan ammoo seerri keewwanni yakkaa kan Dr. Maraaraa irratti dhiyaate hoggaa 3 haga hoggaa 25 waan agarsiisu waan jedhuuf adabni doktorii odoo dhugaa ta'eetu itti mirkanaa'ee hoggaa 3 hoggaa 4 hoggaa 5 akkana waan deemuu danda'uuf manni murteedha ammoo isa olaanaa xaaraa caafii qabachuun qabu daddeebisee 3 irraa kaasee waan qabuuf waastinnaa kan namaa hin qabaa kan qarshii hin qabaa kan manaa hin qabaa. Akka hin baqatan jenne nama baqatuu mootii nama amaanaa qabu hoggaa 30 olitti biyya alaa keessa deebi'ee ta'ee nama nagaan qabsoo isaa barsiisu kanaaf nu eeggamuu qaba. Keewwanni du'aa fi umrii guutii jedhu kan keewwata 238 tuqaa lamaa suni nurratti caqasamuu qabu isa olaanaadha. Keewwata 238 keewwata xiqqaa tokko waan jalqabee. Inni nuu kabajamuu qaba lammata immoo yoo ka'uun kaan walirratti illee ilaalamu taate keewwanni 238 tuqaa tokko lamallee yoo ka'uun walirratti ilaalamu ta'e dursee akkaataa seeraatitti kan laallamuu qabu tokko sanirratti maal jedhaa mootummaa naannoo diigee mootummaa federaalawaa diigee jedha mootummaan diigame hin jiru. Mootummaan Maraaraan diiguuf yaalellee hin jiru waltajjii Oromoo Isteetis Asoosiyeeshinii irratti dhiyaate haninni dhiyeessee hin kassafame paarlamaa keessa taa'ee hin kassafame himatame filannoo bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaa kan Oromiyaa keessa hin kassafame kanaafuu tokko himannaan kun himannaa qindoome lammaffaa immoo himannaan kun himannaa siyaasaatiin kan walitti makame sadarkaa Dr. Maraaraan bara 2008 akka Itoophiyaatitti NGO'n tokko baggoo tatsunoo saxaarii jedhaniitiin hagayya bultii 28 nama badhaafamanii bara 2008 Oromiyaanis Itoophiyaanis rakkoo cimaa keessa yoo jirtu Dr. Maraaraan barsiistota Itoophiyaa keessa jiran kan yuunivarsiitii hunda keessa namoota siyaasaan ala ta'aniin filatamanii barsiisaa amala gaarii qabu kan uummata muluu ija tokko laalu abbaa nagaa jedhamee badhaasamee badhaasa kanallee dandacha irratti mudhufne kana waan ta'eefi farrisaa dhibee sukkaaraa qaba rakkootti jira umriin isaa waggaa 60 olii bara dargii bara 70 olii dhabee sababa kanaafi yoo danda'ame muluudhaan mirgi isaa eeggamee gadhiifamee mana isaatti deddeebee akka falmatu yookaan immoo torbaaniin illee ta'u guyyaa tokko keessa si'a lama ganama suwaree boodallee poolis taadiyaa manni murtee kun murteessetti dhiyaate akka sabni isaa cimsachuu danda'u yoo haala ta'e immoo ragaa isaa dhiyeeffattee ofirraa akka kana falmachuu waan danda'u kana kanatti qabnee nu eegaa jenneenigaa maal jedhe dhaddatti kana dhaqasee erga ka'een boodattis guyyaa wajjaa duraa mormin keessan kunis yookiin dammo oliyyannoon keessan kun ni dhiheessisaa hin dhiheessisu wajja dureedha bukaatoon tokko koottaa gaafadha jedhe beellamaa wajjaa duraa koottaa nadhaa jedhanii kanarra jirra jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan galatoomaa.
Isinillee xarraan laattaniif galatoomaa.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda sa'a 1:45 ta'era. Wallee biyya alaa ka jimaata dhiyeessu kanaan sagantaa fi ceena. Biyaansee Walleeseef hedduu galateeffanna. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Oromiyaa keessaa namni 2,000,000 oltu gargaarsa eeggataa jira. Akka jiraattonni jedhanitti keessattuu horsiisee bulaarraa horii kuma hedduutu dhumate. Mootummaan naannoo Oromiyaa qarshii 1,000,000 hedduu ramadee jara hongeen rakkate gargaaruutti hin jiraa jedha. Kanarratti suuraan koomishinara koomishinii Yaaddoo Balaaf qophaa'ina obbo Mokonnin Leenjisaaf jiraattota caamni tammaate dubbiseera. Hongeen Oromiyaa keessaa maal akka fakkaatu kan obbo Mokonnin jedhan hin jalqabne.
Oromiyaa keessatti hongeen kan godinaalee keessattuu gammoojjii naannoo hanqinni roobaa jirurratti akka godina Booranaa, Gujii Lixaa, Gujii Baalee, Harargee lamaan irratti jima. Keessattu baay'ina beelladaa wajjin wal qabsiise beellada baay'een kan jiru Boorana keessa. Aanaaleen immoo godina Booranaa qabnu 15 isaaniyyuu aanaalee horsiisee bulaaf gammoojjii waan ta'eef kan bal'inaan tammaatee beellada irratti Booranaati. Akka naannoo Oromiyaatti naannoo nama 2,000,000 gargaaramaa jira. Akka Oromiyaatti. Kanaaf immoo gargaarsi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaattis naannoo federaallis dhaabbileen adda addaatis tumsa taasisuun hawaasnis hawaasa fammaa tumsa taasisaa jiru. Rakkoosaa humnaa ol miti to'atamaa jira. Akkuma beektan godinaaleen keenya naannoo Oromiyaa keessa jiran naannoo 20 keessa kan godinaalee sammaati godinaalee gammoojjiidha waan ta'eef godinaaleen biraatis hawaasni godinaalee kana jiddu galeessu jirus lalixaa jirus bakkuma rakkoon jiru keessatti immoo hawaasa hundatu rakkoon irra ga'e waan hin taaneef wal gargaarsi taasifamaa jiru hawaasni hawaasni taasisaa jiru baay'ee haala gaariidhaatti deemati kan jiru.
Fakkeenyaaf dhiyootan Washington Post gabaasa tokko baasee O'Chanelman dura gabaasa tokko baasee boonii akkana kun ganna 50-60 aga ganna 70 keessatti akka arganii hin beekanii jedhanii. Rakkoon akkanaatu Oromiyaatti akkisiin guddattu eenyuun beenna taatullee lakkoofsi nama qarqaarsa eegatu hagan hin caalu.
Qorannoo gaggeeffameen malti ejensii naannoo federaalaa fi seektaroota adda addaarra qaama adda addaarra bahee qorannoo gaggeeffame jira. Qorannoo gaggeeffameen kan naannoo Oromiyaa 249,871 kun qorannoon agarsiisu gadi bu'amee aanaan ganda gandaan qorannoo gaggeeffame waan ta'eef.
Waan yoome kun qorannoo yoome.
Bara kan amma kan 2009 gaggeeffame jechaadha. 2008 kan gaggeeffame naatama 2009 oomishaan duratti oomisha ji'aan gaggeeffamu.
Gara ji 2-3 duramoo ji 4 duramoo waan dhiyoo tanamoo 7-2 moo. You were rehorsi sebula hori kum behdu tirradumate akka dagawu jirrutti dan fakkena fugali boni lafefne wanna kreefan wanna kgalafan kesmatu yugodeni gara goderefo samagada doftan ken kesat ori harka gami dumate dage tanar fakkena afnami hori qabo diddaman radumate ori qabshantaman radumate o manatti nafne dagenne kesmatu ori horsi sebula hori harka gami tirradumate dage tani bomukone
belanni akuma jeda ne borana ratti belanda kabuke songe namma walti anse yero galama kwante farro bada belanni jala dine jira
aha arka gamta hun
lakos belada hamma kana kanje amma data farkan kabu akka lakos sai garu namna jala dine jira amma halama kabu to jala du danda kani nangunde kitan kabu sai da namne kuma to ko kabu jira borana kai so to jira de orin dibbashan do era kanje do jira ta kasumi tikan do orin do jira garu data sa amla kosta kana cin dandau inne gudda fin no lana ni onge nam majiru kun be lada porsi se bular ka akadu ta se jira
na wana game duma ti jenne o kana fa kenna khume ha gam je chuden den no khane wan la kosti man jenna legi qoran non den gadde jila mandurat ta te orin lenum qoratti
ya la mandurat kan ta se fam ori de tun ta ni nam gargar sa barbadu la kosti gargaram te ta me ka tau dandau tu qoratame bellada la kosan makana da yanzu amma da ta farkan kabu garu bellan ni dusa ta daga sit na bellan ni da jira garu bellan ni la kosan amma kana da yedam da ta san kabu malif aden sa ke sat tuwan kulkullahu kabu la kosan spasu da himmo yero yo da ni san do anu an jira al to kugu ya to kan do awan ni san la kosan kabu ya to kan kaba ta ni ti ta sa kana je do la kosan nar kan kaba ne
gam kan nan mo du kubi hori len fa kenna fu kuba ka sombe si yedani hori yo qalan sombi sa babarri ci fakka tu kuba kana laf jira je dani yo limme waranan induani je dani hori ne dun tanan du machu jira bonu ko fa don ta tin bu kada be ti ko fa don ta tin du kuba kana len du machu jira dage ne kuba kabdu wankan
bellada do anke sanon gendo anin alatti korich barbaachisu amma kananno kenyatus kanta samajru federalis kanta sajru bellanni rakko kunname fonke kunname margitte amati kanjiru korich addada federal rais arkana nuras bajanni nanno noromeya masasaten miliona dibbet ko miliona sabdetta michara madera wate marga bellada tis nishani utteyat kanjiru garu kan yali ta su muke sat bela da lakko samma sana ta hunda kallaba de sani nya ta de sani bishan de sani wani dan da amne nalat korich barba sa ta su de acha ta kanjiru federalen su mutum mana no rome ya tulus
garbar nota tin jollen akka gaba so chanar mandura ba sat jolle hume duti ka romia ke salle barnot di sani jolla game barnot lakki se bon kana je detin debi gafita namo torban do fitide ben bomo konnin lenjisa commissionera commissioni soda balati fi qopaina oromiyati guddo galate fanna godina rakkotana guddo midam jiran keessa tokko godin boranati jarsa biya abbu borborbule ya cheddubbi sujira egi onana wal dubbanne asit godini kun manke jira gar namatif gar horitin manti jira jere ga fadakan jira borbor
wa nan mazban gurba unami wanya ta garacha wanya ta nami amainum ji wa izdaza jiko to kwa sevne ti feri wa gakana adabu nami karina gam ori ni ngi watille ka bi arero ka bi garaji dara gomole ka bi elwaye ka bi gorso do kolle salat gorra hijillo ka bi ori ni ngi rochun dan dan niwa maharja fe na du gulu ki tu atar duri marach ba dulu ko ba golo ki ba e pori ji bula ba ni ka ban robi robelle na malle ona robi da ji wal gulu robe robu kan ji du garga ti ta marri khalla jala go ke wanyar bu ke ni ji dan to ko bari ra khalle ni ji bo kenu gunamalle wali ki se jene khara bur bur khara da mo yelle khare ro bele ro ta khanta ko hukme ro bi ori jire za garra anjiru ori ninji ru wani la tu bori itu den ti male arrat du anjir na ma na mi garga za midan inu bule
jo do ko be bi la fay jiru jira khawri fitu jiru
o jalu tu ni sombes ghamal sombes bela dani khan o yelle kuna matalu du fuji
o yelle du ko bakam tol sombes ru kum mantol
du ku lo ru ki o yelle ni e kinila ma jesi ki ti arraba ma jesi ti yo kolani mar ko zaki ndan ta sombesi longa bo yu barani jesa sombesi mo som ba burgu am long du kan ti wa zgal sombi barri e khana bi tu je
te bisal la jiro
bisal la finum ti ani boti le ni num bula mad madda gesani
wa yo kala al tan fa kenna ana kudani sadiqe sana godini borana kabu kudani sadiqe sa oriaga mitulmat se yechu yomala murtu
wani ana ngomu yu ana mega divana dubulu kana hasira ingome dari ha akunjira ni tunjira njeti zanana kumana kun kabdu wani wan afani namin dalo yuran rezaki duruje ni wani akati wan takdu heli yojika tama arero wacille kurupa kubizo joma yojika yoju yendika kube dud mazati zanana wani wan nami akambe
anale norsi sebula ka godino tugujille ni Rakontir boni tamate guddo nami midamu jirke satoko nami refona chi gara anali banke satubis abudana lena kanjeda
gudin gujiba anke sa anani gamojiti atakana liba sakana gorodola hakana gumbi eldallo arma ganna lafjan tan dabala se lafta santum fanke akmale rakon guddo rar kabdi ori wala fafur dabe lafti barbado fte badde orinke dabre biye lahanyate wan fulafu dabe udana re wana kana kanya da orin guddo dumate ori arkan kam nu ori ni guddo dum hena mera dumachu jira nama ule ori ti hari la buse dra ya jira na bobba sa bobba ori gutu di se ya bin sadi fa ya bin sadi manata fe jira teori de la balle se la tiga ba teori de la ti barbado fe du corte boni la fijese be ti balle se ori akka sasuni dabala ta wonni humna olala fer balle se bokaro be kabante dufte nani ori kara wanya tin kabu hollate fulmeju tataay la fara dabaniyo khat kar ngo me ce gabate se tuha carbono kan bolla bayba da robna aga je dan ille mbo kar robe nan la fara dabame aka si orin gudora chu jira nan yar ka fin kabu dabille wanya da sir kabu orin guddo la fara dabamu jira
orina kan dum asun gala fra e mo lon mo man
ori woni dum chu jira loni wani it guddo dabala se amore re e caraboni guddo mine holat guddo du due male dalle sikaringo ma amma mo bokaro be na re nguddo dumate amma wanni humna ol la sirra dikkat khala liban tanke la fotam godin hanke to akmale humna ol ak sen cifa gadi wanda kan matu daloni galin gom gali dikon goma
wanda kan ori fitahu ne dukubillen ke jira jadan sombe siru kubijadan ori yo qalani sombi sa babaru tae kubi ori fitu jir hadibin man argete sombe banan kamale o
en jira dukubila fejje sun duguma sombe sillen jira sombe sira banan kun sombe babaru tae en banan santuga akasuma ukubi huda idan tokolle dabre dabre da fesin jira la garati de tanamo ukubi akita wayillen dabre dabre la fesin jira ukubi akalbahi lo wanya talafira dabani mukto anan ka fasdida da wamar ganya tani wan kai ra albatin tibute albatin le namale la sente ukubi bati kulon rele fiten jira ukubi am gar mata afuri la fesin jirin jirecha
tun ege kan boni jabaat kun jollen man barnota fa hejirti nami barnot khisa ya fanjira wan argit qabda
e jolleni man barmota jollen kesmat jollen gamboji tunini guddo man barmota khisa ya del dabalate bukai tori irawrin bade wari ori khas ori sani ori khas ori khas kan kulya afan kan dabalate jollen guddo man barumsa khisa badde kesmat jollen gamboji tunini heddu man barumsa khisa heddu babaye walitti buu insa dadda khabaran mo mato kolle ndabalate guddo namay dutti mana barumsa ke sabay man maru musa tuttu fami heddujju
qarqarsi na ma khennu jiran fanjira wa omar gujjir tumi
e gargarsi ga kallan dokkin jira gargarsi wayi wani da ma ke kenna ni lenin jirti ci wani nami arkan jiru arkan nami ji wayi ega na ma kennu guddo rako ata su gaha mi ti gaha yicun dande no gar male orin biya khani du injen ne duami ti kuma kuma chu jira yo chu nanda kuma he dabre yo chu dande na guddo dum ta kase dum chu jira
wana ga ni sam do argit to kenna godin khan ke sawan yo kala ter de de mte ti yo laltu ori ga med dum ta fakkat
orin hum na dum ta je da ani ne ga la costa ayo ta data tani la kan sande ko ta ruti dibira hakki ja tanishan dum ta je ra je da kase la ila la fka cha
ayla ma bodana angala te fanna kopin tan tre satammo debi commissionera ti fi godina len romia karakotana midamu jiran godina bale tv godini harargi lama mankes jira jenne kopitenta torban du hukesa tv debina namki yanna gambul ansora halaketi
radio sagale america galgala kesa sa alama folakka jalqabe hanga sa asadet witata hanga jimatat qopya fan romotin dabarso sirattrawota boqonna gari nagatbula amma saganta afan amarat ittifufa Thank you.